Wabanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana nga wadde abantu abamu bakitutte bubi kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino muzadde mu myaka te mukulembeze obufuzi kubanga obufuzi buweebwa Katonda ate tebufuzi butava eri Katonda. If you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the voice. Ogamba nti mba muguddeko lutalo lwa Nnaggomola and I don't think I'm ready okulwana ne government nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyali. So nali nyina okugenda kubanga okugenda kwanga ate kuyamba naddala abantu abanfollowinga.